dilalka waliba waa daawadan kumi imsinka ilasiyaw dadka meelaha sida weyn ku helaya kumada imsiyada kiyala gudaha magaalada anasana kaalawin ku qaado badbaadiyowka dadka halisteen ka jar odorada intiyo badan imsiyada buurajima oo kumada imsiyada kiyala gudaha magaalada Baydhabo yana booqanaysa inuu ogaana sidii haruntun ka adeega sidiniga iyo dilalka bulshada qaybo shashil duwanka Dr. Abdikariin Aadan Daahir oo ay madayga qaybta tilalka MCA-da Buurajima iyo faafayn guud noosi sidii aruntan biyaasa tilalka gaar ahaan inaga yaalka
nooyada oo tilalka MCA-da biyo way ku madayaan oo tilal horta MCA tilal sun biyaana mala tilal walba biyo oo Soomaaliga la ka isticmaalo tilal walba biyo tilalka way boorta waa daaway daawo la siiyo lankiin iyo yam lankiyar badana boy ba ambadiyan tiraal kala seeni ulaad yar yar oo shan sano ka yar tiraalka say badana ba ulaad way ba wax taran kale aha immunity jo jirta faasho wax taran kale kurimido qib gaade jirta faasho qib gaade meel raayis way ba qalad qib gaade maskaxiyan haanti qib gaade oo habka kurimido oo maskaxiyan tag qib gaade badana boy ba wax taran leey lanwi iyo lan yar wax taran leey tilalkana adis qurux badan ku warbi way ba tilalku way baa waa daawo ama jeermis oo ku sameysan jeermis ka samarkan way baa la dili ama la hajli oo weeknada la aksamay ama kilada la aksamay jeermiskaas jeermiski markan udurki oo bakteeriyada udurka sawaay ama virus tii walaa sawaay la hajli waana la dili tilal korta ana saksabsi ana sa miraay ku koomi talaal way baahan way baa daawadan kumiibsan oo yaalka iyo lanweynka bo talaalka badanaba un hada badanaba way baa badana talaalana walaado shan sano ka yar walaad shan sano ka yar way badana talaalana badanaba way baahan talaalna way banan tirgalay walaado shan sano ka yar yaa badana diirad hadan uu noo saaran walaad shan sano ka yar way baa sidagaaban talaalana sidigaaban talaalana way baa kuma dhaha walaado hal sano ilaa ibra ka bilaawdaan wal borto ibra ka blaada ulag madis dalada ila mala raay salka sana ulaado way bakay buu gooney leey way balan qasay rutiin aan qasay buu gooney giliyaan unag oo halsana ila shan sano way ba buu gooney giliyaan suun way balan qasay lama shal gaada markan halsana ila shan sano ba lama shal gaada qoy balaray he 02 salaare oo anday zdc yalaare qon way balan qasay anday minaas aan qasay mar anay minaas iyo zdc qasay marka way boohan lamaade booba isku mudo laakiin wal yar akshal dibiin wal akshal dibiin way boohan ulaado halsana la chansana dhahayta oo zdc madis iyo yeyn way boohan unagu halsana la chansana wali shay lan talaalna boog zdc gal galiye wali shay balan talaalna oo talaal faa'iidana halna meel raayis talaal ku meel raayis inta meel raayis waa ban halna meel baadiye meel raayis ka faa'iideysid waay ya talaalana unagoo unakan kala noob anay minaas kunoob baa unagoo halsan ila shan sano suuna oo talaaq goos goos kanagdi oo haano qaadi haanan qaadan meena goos goos kanagdi saala talaaq oo qaadi haano ma qaadan kaas way baahan talaalan suuna talaaliyeen si dhameystiran kan oo sidii si way baahan unaga halsan ila shan sano oo wali sheelan talaalna yan balaaban suuna kan kala rutiin ala raway baa dalashada ila way baa halsan oo way baa yana soo isuuna talaalana dalashada ila halsan talaalan suuna ay baa sidii booga markan kibi goona giliyana marka
magaalada Baydhabo wali baa kiyala dhor MCH ee Harun Aafmaade wali bani eeden biya ina talaalka yaalka aweenku leeyde iyo dadka weynba iyo sidoo kale diirsiyo dadka kanaal tuulooyinka